ShankySupplier.com.
Now track and chase what he daddy, he daddy, he daddy. Imagine see what he daddy, he daddy, he daddy. Now track and chase what he daddy, he daddy, he daddy. Mwanangu naganta, unagantuka. Mina pigia shuka, tipanti shamsu. Wefujo naganta, unagantuka. Mina pigia shuka, tipanti shamsu. Now track and chase what he daddy, he daddy, he daddy. International security music. I smoke up, I'm so I show. I just a piss on my skin, una chesa.
I pass up on and I fool you.
Where did I come on? I don't grab a seat, I'm cracking my kidney. The first side you keep, I trust with your pony, don't move me. Kidari, mwanangu fujo kidari, kidari, kidari. Na utaka mchiswa kidari, kidari, kidari. Na ba mtoto kidari, kidari, kidari. Mwanangu na gyanta, unagyantuka. Mina pigia shuka, tipandi shamsu. Wese tuna gyanta, unagyantuka. Mina pigia shuka, tipandi shamsu. Wena fujo subiri kwansa, unanektia. Unataka safari, sampona unakunwa bia. Hikati pigia msuka, wana shankiria. Wanakuja wenyewe kukatwa na nuabia. Sima subiri kwansa, wana nektia. Unataka safari, sampona unakunwa bia. Hikati pigia msuka, wana shankiria. Wanakuja wenyewe pokatwa na nuabia. Mzembe utadanganyika na dela. Wedadia usienke kwa mapambo wanaila. Ichula mzembe utadanganyika na dela. Wedadia usienke kwa tembo wanaila. Ichula mzembe utadanganyika na dela. Imama kaina mauyo wanangu kaichungulia. Imama kaina mauyo muone kakaria bia. Imama kaina mauyo wanangu kaichungulia. Imama kaina mauyo alafu kakaria bia. Atabata mocha yo. A Texas, Esito Muchama, West the Blockani, A Dosi, Watoto Adonoma, Baba Kena Kesi. When I'm a mouse and take a maquari anaera, Ishulam Sempe, Tadankani Canadera, Tete, Ika in a moyo, Wana Kuka Chungulia, Imama Kaina Moyo, Mone Kakaria, Imama Kaina Moyo, Kaina Moyo, Kaitungulia, Kaitungulia, Kaina Moyo, Kaina Moyo. Bena mama kaina mauyo, kaina mauyo, kaichungulia, kaichungulia, kaina mauyo. Ate sasi, championi kido jebwa ilari, laiti na kesha. Atuotia kwa jabwa, endi tubaya, msela babu kiso, tembo alodi. Watoto wa ilinga mfumi, we mwana kule ikabigi popa, madam peri. Atuotia po kantara, 26 designer. Nakubali sana mwana kubobu.
Tiger.
ShankySupplier.com.